kesho na kinywa baba kwako sise sisemi you know macho yangu kwako jeuri sina baba kwako sihe sihemi wasije kuteka viwembe na miukani acha kizembe wakati we shamba mijembe kama upendo nyumba tujenge takushonea shati kitenge niko kwa mama situende
Situzimie mama wakati ya fitina minatamsu nojua wengi wala hai sije kesho kanibia changama kwenye uwezo sina nikabaki na ubua mangapi ulishezusha tuzonge mangapi lengo ni nyanganye tonge oh mangapi nyanga kachinja na ngombe kikwapi sifanda Shili zombe Alkwanza piri piri na uwashia nini Siri siri yetuwe na mimi Uwili wili hivi wana nini Binatamu wana Piri piri na uwashia nini Siri siri yetuwe na mimi Uwili wili hivi wana nini Binatamu wana
Oh baby
wana.
Pili pili ya washa nini Sili sili yetuwe na mimi Owili